yimbi zitusha makwalatina wongo basha waisinzi
amakwala selekaya asele goni
zitusha yimbi zitusha makwalatina wongo basha waisinzi
amakwala selekaya asele goni
Sama kwa latina,
sama kwa latina,
yenzo basha wa